Edishara ya juli cheat. Kwa ninye se haku iku na nini?
Yuge ino jani vile wajazo ya maheartbreak. Inafawa bonge na raya kasi.
Experience.
Experience jo. Heartbreak zingine serious. Zile mwako mpata dem na raya jo. Na raya iku blessed vile inafanya. Mwako na mwuzo unakunyanga soda gani. Members only. Jude mako huko jo. Uchina mambiako uwezi ingia bila kadi. Sipo nifungulia mlango.
Sasa ni members only na huko hivyo member ndio anapewa.
Kwa
disney. Ekonene.
Ekonene.
Episode 337, kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Alafu, kama kuna show tunenda kuwa rakisha ni because of Dude of Nare, you guy. But tukia rakisha wacha, to remind wase kuwa GoTV kuna 6 dedicated channels for the Olympics. Nuzabaki umenjo hizi game zote za Olympics. Uki reconnect ama uki stay connected ama pia ukipata GoTV for the first time. Of course, my favorite package waga ni GoTV Plus. Unaipata na 999 shillings only. Na jana jo, ama by the time tuna rekodi ilikuwa gani Tuesday night, the goat Simone Biles mli cheki jo wende mta chekagi jo chapa vitu zingine jo like, damn
kale ka ni vinyonyo eh
yeah jo
masoma
alibaki ameshinda gold alafu nasikia there is something the coach wa Russia alikuwa amesema amesema that American ninis wako talentless and lazy so hiyo ilikuwa like a lesson to yeye jo walimfanyia vitu zingine za ajabu sana so alibaki ameshinda. Of course by the time wasa na wachi sasa ndio tutakuwa tumefika kwa stories za kukimbia so Noah Lyles versus Ferdinand Omanyala. Yeah, mnachekeaje Omanyala?
Ah, you guy mimi na msupport kabisa.
Pia sisi tuna msupport. Tunauliza tu unaona aje.
You guy anaenda kushinda jo. Anaenda kushinda jo.
Okay.
Mara ya kwanza jo America pia jo pia sisi ni zile raya.
Alafu kuzikia mtu 100 meters kuna Udem Shakari, Richardson.
Shakari.
Damn, Udem jo. Yeye nikumbushaga. Huyu mwingine alikuwa ni nani? Huyu amezeeka saizi mchomeka.
Sherian Fraser Price.
Yes.
Yeah.
Like, damn, kuna kani kama hatu kipia kani kama nini? Yeah, kika ndege. Kato pepo.
Naita mama rockets.
So vile tumesema jo hizi nini zote nzabaki umezicheki kwa GoTV. Yo ni Paris 2024.
Ekonene.
So wacha tumongejua vitu kadhaa zile zime happen. Of course the first thing ni kukuremind. Stand up era ya isi ya kawaida. Niko kwa ekonene.live. Hii dude ilifanyaga kitu naitanga a goat performance. Kuna kitu moja happening in a stand up sijui kama msha realize like at some point it reaches a level where stand up comedians do a lot of bullshit stand up comedy for example work folk school buyer but nikiangalia stand up za Cat Williams that's not it ulionaje
sijai watch hata
sio jo unaona zile siku za slippery nut jo
slippery
kitu moja mpaka tu share advice wase hapa ulicheki hiyo jo kiora
siku cheki
kuna sema vile dema kikudungia kabla afike lazima unyonge ndio uende umchawe otherwise utaenda na slippery nut. Slippery nut unafika pale jo anafanya hivi usha sio ilikuwa gajo
the first one inakuwa na a mind of its own
unataka
kudu wewe acha
wewe hiyo
ni chelewesha
sio
wewe unaongea na bidii unajitetea unamwambia super spangi hivyo nipe time taona
alafu sasa shida dekini unzapewa the whole day na ikatai kwa mka
because hiyo inii ingia kwa kichwa
hiyo pressure
kwanza hizi miaka umefika hiyo hizi ni serious
na kwa
hiyo ni kama tablet jo siwezi
unaanza kublame them
bila tablet jo siwezi risk yani ya chill na dem Netflix and chill for 3 hours kibonga na Ryan hembe yani haja ishafika jo kama ngoa umejikunja kwa ngoda kira yeye kana ni punish jo kuna tayari kwa alikuwa kanarauka na sikapati. Hiyo naielewa hiyo gani. Unaweza kana kuwa muliaga kiraya. Ndio naoga kwa chojo. Nikatoa ngoda at least nikuwe lose.
Wone kaita kitashtuka.
Wote mara si mbona hii raya hata hii ni shiki.
Kumbe ni mzee amekataa.
Inakataa.
Yes, wengine mzee ukataa.
Wakani pressure. So kwa tikira ina tumaliza hivi. Make sure umecheck out Rapture the Scientist 1 and Cut 3. going for 500 shillings only, but ukitaka kutoa kitu extra, kuna boy flani anaitwa nani jo, kuna boy alini rushia message akinuza can we pay extra, so wikabaki tumechange your story, so unaweza pay extra ukitaka. And Ronan Cut 4 inakuja in December, cause vile tunasema jo Ira yani some goat status shit cause he's always writing. So yeah, anajua the norm imekuwa ti you can only do one special every few years. That's in America, they get paid millions of dollars.
Yeah.
Ila hata muipati heshima mnafaa kuipatia. You guys see ati June cinema best zako, but you're good at your shit.
Yeah.
You're one of the best comedians
Santi, you guys.
To ever come from the 254. The first comedian kufanya special, unless Nyanyako alidu special before Ila.
Na huku tuambia.
Hiyo ni ya kwanza hii vitu jo. So so wacha tubongejia pia vitu kadhaa zile zime happen. The first topic jo ni topic ile Mr. Rapture hautatuelewa, but kuna mseme daddy jo anaitwa Chino XL. So Chino alikuwa like conscious ya hire map. Utasikia Tupac akisema fuck Chino XL.
Niliona hata umetweet nikamcheki. Niliona umetweet
tribe. Unajua kwa nini alisema kajo fuck Chino XL?
Kwa nini
jo? Jo alisema Chino alikuwa na line flani ya kusema like you get fucked in the ass like Tupac in jail. Alikuwa garaya hizo jo. Alikuwa naangushaga. So vile Tupac alisikia hiyo jo iko laniko. Ila yeye amenitolea gani?
Yeah, hiyo ni machungu.
Yeah.
So mseme wazee alikuwa gani zake ilikuwa ni hizo tu. You get done like this, you do this like that. Like so much na za watu zikuwa
zina dropiwa. Kuna moja ile like amesema nini, so is it so you kill yourself like Marlon Brando's daughter, some shit like that, like he used to have this very heartless vitu alikuwa anasema. But apart from that kulikuwa na zile zilikuwa gafani, na kama si funny kuna zile zilikuwa unaisikia kama juzi nilikuwa namsikiza. This is the funny thing. Nimemsikiza like less than 3 weeks ago. One of the things alikuwa anasema, I give death a near Chino experience. So even when nilisikia ame dead ni kwa zile like damn, kwa hiyo line ilibaki imenibamba sana. But so niko nataka tu quote vitu mbili tatu za Chino XL alafu tuendelee ndio tusipoteze ile haya. So one of my favorites imetoka saa hizi ila anasema Chino XL, I'm every size when I'm spitting. Kumbuka jina iko na XL, si ndio? A small, medium, at large, like a midget psychic that just escaped out of prison. Na cheki, a small medium. Na jo psychic ni medium. Yeah, na alafu jisasa ni kamija ni a small medium. Aira ilikuwa gana zaobi. You know, half this is like one of the last verses ameandika kabla dedi. Kuzi imetoka, hiyo album imetoka Friday, sindio?
Friday,
So, alikuwa, alikuwa na nini? Alikuwa, omsa alikuwa gana line. Kapsa,
Chino.
Kuna ile moja, it was the board of education. I was board of education. Alikuwa gana, alikuwa na zaobi sana. So, uyo ni mse, ikikam to rappers, that's a rapper I'm going to miss, yeah. Najua. Like that's one of my favorite
Lele
rappers.
Yake ya nini? Ya intense. Alikome tumia double entendre flani ya
intense na kumka hiyo kitu.
Yeah, intense. Alikome tumia, I think it's a line to do with like the Red Indians, but
yeah,
I think it's
Native Americans.
Native Americans.
Yes. Oh.
So alikome dunga line flani just unajua wish kwa zile vitu vitu tipis like tents but alikuwa anamaanisha intense.
Yes, leo okay.
But akaishikanisha na hiyo maseo like
but moja ile meni remind joke Rapture ja kuna raya jeli nitolea za ovyo vile tukiongea gajua childhood. So enjoy Rapture tunasema si tunajua poverty, but this dude knows poverty in the next level. So na raisha nitolea, why you always poverty shaming Rapture? You guy hope unajua I'm not poverty shaming.
Poverty shaming
you guys. Yeah, kusiwase tulitoka from Kusota. So we joke about Kusota.
Unajua tusipojoke about it you guy, itasumbua akili. Wage inasumbua akili you guy.
So wacha niwakumbushe moja jo ya Chino XL. Hii nilisikiaga jo ikanishika roho vizuri because I've gone through this. I scare you like a knock on the front door when the rent is due. Yeah. Nakumbuka hiyo knock. Nakusikia kaka
uko like
you get before
landlord amekuja.
Before M-Pesa, before tuanze kulipana nini.
Yeah.
Ile
yeah.
Time ilikuwa tunatembea na cash. Hiyo time ya cash you get ilikuwa ni serious.
Yeah.
Juu nakumbuka unajua nakumbuka nilije ngi lock juu ya story. Ngeka lock kai. Ni akeraya. Hiyo raya iko inanipatia time. Ilikuwa inadunga tu hapo nje. Juu ule landlord nilikuwa na yeye ilikuwa ni hawa saperi wa wote, unajua? Hawa saperi ukamnai, wana collect do.
Narudi.
And then narudi. So ni rai nakutegea tu. Ilikuwa sema, acha ni mgoje. Niko hapo mpaka jioni. Ndio nakata maji kwa bag sema, huyo mrago kifunguliwa mniambie. Ajii kama niko ndani au niko nje.
Good. Ina jo kwa poverty.
Sasa utanaga nayo siku fulani, sasa kwa mzae kabisa. Kwa mbiodo kuna zile manyumba. Alinichanganywa. Anaweza kidha nilimnyanganya hizo kijana matope.
Yeah, yeah. So so I think about to make Chino, si ndio? Yeah, so yeah. Rest in peace to Chino XL. Yeah.
Alisema. How can I'm like the pop kiss the ring. How can I be anything else with so many tendencies of a king?
Oh shit. Yeah, that too, man.
I make people run, that's why they call it the human race.
Yeah, so kona penda rap. Endo usikize Chino XL. Endo usikize. Si ndio? Majuzi mtu wangu alikuwa ananienjoy, ananiambia kwa nini nasemaga sijafurahia they are not like us.
It's different.
Baka kuna nini? Zack sijui kwa liche story, but kuna kulikuwa na hiyo conversation that rap inafaa kuwa ku have other genres like genres within genres, si ndio?
Yeah.
Cuz like to sit na skiza, na kile hasa ingine na skiza, it's not the same. Yeah, I feel like ingine ni more about style than substance.
Yeah, ni style and then like ni mse ali nini jana, maybe aliona mse mwingine amepop jana, like maybe I can also do this. Anatoa somo moja ina hit and that's it.
Yeah,
so unapata yani ile substance hakuna.
Yeah.
Alafu bado unaita hip hop uki compare hiyo na vitu za Chino haziwezi kuwa hip hop. Mimi kuna analogy fulani mimi kwa natry kutumia watu wakanicheka, but it's the same thing. Like when you prepare a dish that you are calling a beef stew and then you keep adding things and removing the meat.
Yeah.
At what point do you stop calling it beef stew?
Yeah.
Nyama zote umetoa umeongeza mabiana si umeongeza nini? But since ulianza kuita beef stew, bado unataka kuita beef na hakuna nyama.
Yeah.
So at what point does this remain hip hop? And at what point do these kids become proud enough to give whatever they've birthed into their own
different
name,
to,
like its own
identity. Like music with hip hop flavor.
Yeah,
just give it a back in a flavor.
No flavor.
Yeah.
Music with hip hop flavor.
Yeah, cuz mazee it's not the same. It's not the same.
Alafu pia kitu funny ni you they not like us. Imeenda ikakuwa like an anthem. Niko nimetry kuchanua hizi raya ya FBS, no? Foundational Black Americans versus Tethers. So seka sisi tuki immigrate to US tutaitwa Tethers. So ina maanisha wase wote sisi tunajua gapa akina Okeno Moranga. These are Tethers. So if they not like us, ya nani imekuwa ikitumika. You wanasema? So saizi jua ametoa za ovyo jo. Wanatoa zile za acheta nikikuangalia naweza jua wewe si America.
You guys niliona hiyo jo iliniuma. Because your ideology ilikuwa imevaa na iki fake jo. Eh, jo kazi leje zangu imbori. Eh, nikaona ni kama hizo ndo zilifanya wakajua.
Azizi kuna kuoga na ile ukiwa states unzatembea na uone hivyo. I'll be honest. Like kuna wase nikiangalia sikuwa najua. Like mseka Okeno Moranga nikimcheki kan ko states and is a pass for an American, sindio? Was just a normal. Lakini kuna sile ninjaga, kuna alikuwa na best yake fulani mkisijo. Ira haya ni Kenya, nani mpaka hata vile imevaa unajua haya. So I know that kuna ile unaweza check mse, ujue umseni
siwa.
Na haimaanishi ati kuklu Kenya ni kitu mbaya. Kwa sababu naweza sema nani tena, naweza sema mseka Natal. Ukipata naye huko, hautajua kama ni Kenya na masi Kenyan. But kuna zile ninjas utajua, kwa sababu hata vile amevaa, vile ana nini, kuna vile anaji whatever utajua. But kusema ati the bone structure, to do the what? Of course, kuna watu wanakaa different, like raya za Sudan. Kipata na msa wa Sudan, you know, ni msa wa Sudan.
Although pia imekuja kufind not all of them. Uli teki South Sudan ni kicheza na
US.
Kuna some guys, they don't pass for Sudanese.
Tudem to Sudan. Tumeshia picha yake, you guy kwa Twitter.
Ono za madem.
Kwa sema boy.
Kwa team. Walikuwa kawa wili wa tatu.
Because I think hawa wenye wana typical Sudanese ni dinkers.
Yeah. Na nuwers. Those dudes, man. Those dudes are different. But still to stick na US, of course one of the stories zile lazima tubonge juu yake. Kuna mother fulani anaitwa Sonya Masi. Sijui kama umesikia juu yake. So huyu mother alipigia makarao simu. Akasema anafikiria kuna a prowler on her property, si ndio? So akaita akakuja kwa keja yake. Ama karao kuja kwa keja yake, so of course akafungulia mlango. So after kufungulia mlango anabonga nao. I think ule fala alikuwa anafikiria yuko kwa property yake hakuwa makwa hao yake. So siasha ingia kwa keja, alafu alikuwa na boil maji. So chikilo na boil maji tu nini. So vile alienda akachukua, I think ali make joke. Vile alienda akachukua kwa notice nikawa mafala hawako nini. Aka make joke akasema, like, ai, nini, sifanyi kitu yote. Kwa nini mnafikiria na kujia na hii maji? Alafu ule fala saka anza kumwambia, weka maji chini. Najua yuko kwa kitchen, wende umwambia ende azime maji. Kuzi maji ikuwe na boil. Ukaniambia niende nizime. Then all of a sudden ni threat. So ule ndapo mbedisha jo. Kwa kitchen yake. Na wendi umeita makarawa kuhelp. So yu ndio reality ya US. Na hii ndio reality su bonga.
They always see you.
Yes.
Black,
yes. Yu ndio reality su semaga. Mas time sengine atasikia tunabonga hii story. Because if you are a Kenyan in America, you know these things happen. But if you are a Kenyan in Kenya, wazaenda huko, ukifikiria vitu ni perfect udedi. So lazima ujue. The first thing inakuwa kukistopishwa kwa ndaye. Shikilia steering, make sure naona mikono zako. Hands where I can see them. Ama fala, usitembee na mikono ndani ya hoodies. Hivyo ndio Amadou Diallo alipatikana. Mseflane kwa toka? Which country?
Diallo...
41 shots. Haikuwa Eritrea, ilikuwa Sierra Leone.
Ni hizi hapo West Africa.
Yeah. 41 shots jo. Jo likuwa meka mikono kwa mfuko. Mlecheki. So ama fala waga like, tumima kara wa states ni...
Cowards.
So, useless ni ma cowards.
No, cowards.
Kuskarawa Kenya atakushoot jia jia maji.
Yeah,
atatoka, atatoka nje. Yeah. Lakini atakuliza wewe unataka kufanya nini? Na ukitrai kumwaga, atakuwa na enough time ya kutan mgongo akihepa. Atiki maji wa gafani sana. Ikianza kuenda hivi, by time nakufikia itakuisha kuwa baridi. Ndio, haitakuwa moto tena. Alafu ita travel aje like
distance yote.
Oh, that did evil.
Ah, sio wanakuaga tu yani, I don't know, unprofessional to some extent.
Yeah.
Juu wase wengi wale kitambo walikuwa wanaendaga kuserve kwa service. Ni wase walikuwa passionate about whatever they are going to do. Unapata msema zi yuko proud, buda yake alikuwa siji firefighter, ya atakuwa firefighter. Buda yake alikuwa karao, ya atakuwa karao. And then imekuja kufika level, wase wako tu yina, unakosa employment.
Bile wera tu sasa.
But mse mwenye ni kama mimi, mazemi ni muoga. Miu kili hapo tu saa hizi, naeza waacha hapa ni kaa.
Yeah, miu admit, mi ni muoga.
Yeah, mi nita waacha hapa. So mi sifai kwa karao. Yani sifai kupatiwa hata kitu. Unacheki
hizo situation kwa boys.
Yeah, hizo situation kwa hizo. Masa unacheki wengi wao saa hizi wako huko. And then coupled with the fact that wao apendi, wase wa black.
Yeah.
Yani anything small yani inamtrigger.
Si ndio kitu muche kaga huu.
Hata even some neighborhoods. Akiingia tu some neighborhood anajua hapa, lakini any strong move, any strange thing.
Yeah.
Ni kushoot tu.
Yeah.
Kiraya hiyo.
So
remain the suspect.
Yeah, that's why unakunka kuna time mingine ile raya, kuna kitu muenda pa nime hate sana juu ya asu waga me figure out life. Unajua asu kuambia ga like, if you're not, we all have 24 hours a day, unajua ga ase. So moja ase ni raya best ya kibe, naituwa nani? Yeah, best ya kibe itakuwa nani?
Ule Watson.
Watson. Kuzi raya kuwe nasema ga kuna racism US, ati black Americans huongea tu mbaya, but hakuna racism. Buda kuna racism. Konza dedisho juu ya kitchen. Juu ya maji. Hii ni kitu sisi tukiwa hapa Kenya as black people to black people. This cannot even cross our mind unza dedishwa kwa kitchen yako juu ya
maji.
Unaelewa? Like sisi ujua ga kudedishwa zetu ni politics jo.
Yeah.
Ruto must go.
Yeah.
Like lakini ukita makarawa kama kwa keja yako probability watakudedisha Kenya ni next to zero. Unajua?
Yeah. Yeah.
Ukita makarawa kuje.
Yeah. So hata kuja watakuwa kuna ngata. Kuna ngata.
Eh. Eh kasi watakwambia kuna ngata.
Juu unajua makarawa Kenya kuje kwako lazima uko umempe.
Umemwambia
fika. Lazima uko umempati.
Yeah, no, yeah.
No, actually unachukulia Uber siku hizi. Yeah.
Oh, siku hizi unachukulia Uber.
Wanakuambia ndio unalipa.
Hata kuna
wanakuambia ni taxi ya vegetable.
Yeah. Hata kuna wale wako na personal.
Yeah.
Yeah.
Kama area yetu hapo ungaro yoga. Siku hizi ma traffic wote wako na personal.
Yeah, wanakuambia kama by the road.
Hata park pale kando ya barabara. So ile jiwe imekuwa kali na amerela. Passenger seat kira. Sasa kuna tu personal wengi sana wanachukua wanaenda nazo job.
Eh, so ufala alikuwa atakuwa charged with 3 counts of murder, I think first degree murder. Msemenyana anaitwa Sean Grayson. Lakini kile ilikuwa ni ukitaka kujua vile US waga like a very interesting country, the police union will not fight the firing of sheriff's deputy. In normal circumstances wangetetei fala, but this time wameamua hawaitetei. So itapatiwa hizo 3 counts of murder. Udem ama nini alikuwa 36 years old only. So hey, kama wewe ni Mkenya, stay safe out there. If you can avoid calling the police in America, avoid calling them. I think that's one of the things unafaa kujua. Yeah. Especially like, wewe try kumagine you are a Kenyan jo. Alafu a white intruder, you are fucked. Wajibu? Like you are black, alafu a white intruder. Because these mafalas kikawa zitakuwa like, it's the nigga! How can I know?
Because they cannot call, always establish, you know, if you're Caucasian or black, what call.
So you have to wambia,
they storm in.
Yeah, itabidi uambie jo
I'm the black.
Alafu any time atakuwa ameishi states na umetumia accent ya huko. Get me? Yes, Onyango. That is my name. I am black.
And there's a for translation.
The intruder is in my house. Check the address before you come and shoot me. Like echoes, it's a very tricky.
A white man has broken into my house.
Yeah.
He is here.
Lazima uiseme.
So akikuja wanajua kuna white man ame break into the house of a black person.
Yeah.
And he was shoot the black person.
Hey, yeah. Otherwise unatandikwa risasi kwa kijana yako tu. Yeah, so atakaki kujua. Alafu still tukibonga juu ya US, of course kuna era inaitwa Kelvin Kangethe. Kelvin Kangethe pia wacha ni baki nime describe in the words za Andrew Kibe, ni raya fulani la mbistik mbaya. Israeli dedishaga dem yake, apparently dem yake alikuwa na die divorce, hizo masai za Boston. Umsaka dedisha dem, alafu akaingia kwa ndege zo, akakuja Kenya. Alafu ilichukua time kuzali dedisha dem, alafu akamseti kwa parking lot ya airport huko Boston. So akamwacha, alafu akaingia kwa ndege zo. Ajua kwa hiyo ndio kuzuri ile US, au need visa. Niingia kwa ndege yote inatoka states. Iraya as vile tuko tunafanya kitambo ni unaenda wapi, wacha niende kwa mami. Nikarudi kwa mami. Ukiwa na American passport, there are so many places you could have gone. If I like kuja Kenya,
yeah.
So after kukuja Kenya, I think a few days later body ikakuwa discovered. Ikaza kutafutwa, I think tulibongata juu yake kwa podcast. Tuko like Ira inatafutwa juu. Ira ilikuwa mikakaa. Ilikuwa around September. Tulidedishana. Kaka mikakaa. Ikaona juu. Around December ikamwania jawa nitafuti. Juu iko nini? Wacha niende Westi ku club. Kaya Westi ndio ikashikiwa Westi. Like budo unatafutwa na states. Alafu unaenda kupati Westi.
Yeah.
Unajua at least kwa unatafutwa na states uende kupati Pokot. It makes sense. Yeah. So finally
ama tukucheki kwa streets za Venezuela. At least he tried. Akiokupaye pale.
Then kwa sababu juu story yake after ishikwe ikakaa kidogo kwa in custody. Alafu kuna time fulani imepelekwa hii police station karibu na Madhare.
Mudhaiga
police station ikabaki imehepa. Ilitoka tu hivi tu kiraa ikaingia kwa Madhare. Ikahepa, ikaishia masai za Ngong. Masai za Ngong wasiwaka Joira yeye anatafutwa. Mmoja wao sia ka snitch kakamika shiko.
Haiko ni kwa Rongai.
Ilikuwa Rongai?
Ika
wasiwaka snitch because I'm not hiding an American fugitive. Yeah, poleni.
Yeah, you're serious you guys.
He's here.
Yeah, I'm not hiding.
Yeah, you're serious.
Yeah. Especially for such a stupid crime. Ulidedisha dem. Atijua kwa ataku kwa aje. Ai. Kama ulienda huko ukavuruga Wall Street. Hapo unajua tunaweza negotiate. Unaniachia ngapi?
Uko na ngapi kwa? Hapo unaweza tafuta ujanja zote za kukunini.
Yeah.
Ile design ya BN. Yule ameka uto to dread.
Exactly. Oh, your challenge.
Niaje. Raise my name.
Niaje nikikupeleka mahali unaanza nifanyia hii job. Sasa wewe unafikiri ni mimi. Nakuja na kulipa na kuambia saa kuna msafu fulani tunafaa kutengeneza. Tumwekea dread nini tunamtoa hapa tunampeleka country nyingine. Yeah, akifika huko sasa aende kumea zile sasa natural.
Yes. But kwa umecommit crime buda, usikuja kwa mama jo. You know Kenya is your mama, lakini tafuta country ingine.
Kana kumlukia kirudi huko.
Yeah. Wana expect nini na happen jo yuga. Wendo msa ushe ndaga sell hapa Kenya. So kuna raya itasema, you are jail shaming rapture. Raya waga na kijiti kwa rasa jo. So you guy.
Nena kumlukia jo.
Yeah.
Nena kumlukia mbaya. Unajue ni ka exotic. African.
A pure breed.
Hey, look, a pure breed, you guys.
Can't get it.
A pure tether.
Yeah. Pure tether. Hey. This is what I said, he's an African. He's a virgin. Unless about your cell, yeah,
Kekio. Mada. Mada inakuwaga serious. Mada ni maximum security. alafu lazima ukue, lazima sasa umeet the real killers.
Oh, lazima ukae nao.
Yeah, lazima ukae nao. Inatangwa Gen Pop. Mm. Buddha, lazima ukue hapo Gen Pop.
Gen Pop, mtu wangu.
You guys, someone is going to pop your ass.
Oh.
And someone is going to pop your vagina. Nani pop, nani mani pop your cherry. Una cheza ni.
Toss the salad.
Yeah.
Ay, chela.
Jela sticks.
Jela pana.
Yeah, alafu kwa za...
Even possibility ya kumaliza term yako inakuanga very low.
Yeah, mm.
They also don't like ati, you know,
immigrants. Crimes kama hizo.
Crime. Kuna raya Kenya ilienda huko hata ikuka.
Yeah, kuna ira
ilienda.
Yeah, ilishiko huko.
Kuna raya kunaitua Chemirmir. Kuna dedisha wa mother wazecho. Usiki ilienda states kudedisha wa mother waze. Kuna wakili hatu pilo kwa kwa. Kwenye Chemirmir. Chemirmir. Iko nene cho. Ilienda jela ilika, I think, a few years ka date.
Pilo to.
Yani ilikuwa inatakua mother waze.
Kwa mother waze.
Kwanza hapo
wewe. Kuma retirement homes.
Oh, wezi kuachia hapo. Wezi kuachia.
Yeah, so ile dish ama da kadha hapo alafu ikabaki menini. So Kelvin Kangetha, jo mnachukua hii flight itakuaje jo? Kuzi flight unajua hiyo time unaenda jela for the rest of your life. Most probably unaenda kuwa kuna raha inaenda kukudinya rasa. Like control your anger. Mimi
nimesha kuona watu. Walikataa kabisa fungue hapa, sio?
Yes, ulidedishana yule.
Ulidedishana huko hivyo. Hawezi funga.
Lazima ukuje huko.
Alafu najei gava vile ina kiss rasa ya hivyo.
Hile yeye. Ruto ana insist kwa abroad.
Ana insist.
Ana insist kwenda huko. Sijui nini na mfascinate na kutuship out of this country.
Niko shua ni celebrate. Nuna hata wafungo wanaenda. Nuna wafungo wanaenda ngambo.
Alafu najua siku za kwanza ni utapata raya. Maybe iko committee kwa fadhali Amerika. Hiyo unaenda pale.
Huko hapana.
Huko hivi ndio America, I think, ni financial crime afadhali America. Hizo medium security.
Security, yeah, plus yeah. But hizo maximum.
Hizo maximum.
Hizo ni normal.
Utajua juu nyanya.
Hapo hivi mzee, the only thing utakuwa na fight nani chawa. Utambia tu usiue chawa, usiue nini.
Hizo vitu tu kama kunguni.
Kunguni hizo.
Alafu food unajua.
Food.
Hapa nini inakuwa gani hanga jo?
Yeah.
Wa Kenya uliaga tu njaa. Umepoa supu na ugali.
Mcheki. Nini? Japan.
Yeah.
Chakula ya jela.
Ah, zizi. Sije cheki.
Kai.
Yani.
Sinambia you should be locked up.
Japan were different. Japan yani ka, different.
Ni vile tu sa, some of the stuff they eat, ni vitu mimi mwenyewe sipendi. But tukiona food ya wafungwa inakuwa prepared. Kai, hata wase nini, huku inja food yao haikuipo, tengenezi vipoa hivo. Kuna mse, yani kazi yake ni kukam kuinspect wale wasaenda ku prepare food. Wa make sure kucha zao ziko poa, wamevaa sijui hizo gloves vizuri, wamekina. Alafu wanaenda wana prepare food. Food ikisha kuwa prepared inaikuwa kwa sahani, zinaikuwa kwa meza hivi. Alafu zinafunikwa vizuri. Alafu sasa ndio mnakuja unachukua yako kama umeishia.
Kidesign tu kama super.
Ni kama super yani.
Yeah. I think hizo ni zile countries za ku rehabilitate. Because I think Europe na Japan ni countries za kurehabilitate. American country ya kupunish.
Ya kupunish.
Unajua. Yeah. Ile ni kupunish.
I think kuna ingine pia ni ya kupunish.
Like Buddha utakukiamka kila siku unapiga nduru jo. Huko nilifanya nini? Like hii raya iliachwa na dem jo. Rest in peace dem. I think akotoa Margaret Mbitu. Sasa dem amekuacha na dedisha dem aje. Like that jo. You know kimsoma kaje control your fucking emotions. History haiwezi ishi bila wewe. Unaweza ishi bila yeye.
Bila yeye.
Ukizaliwa ulitoka kwa nyese ya madhako ukiwa solo.
Yeah.
Na utaenda, most probably, you'll die alone. Ni very few people who die together. Najua? Kama iraya ikiwa kwa hile ndenge, nitakuwa, I want to die with other people. Otherwise, the probability ya kudai solo waga very high. So lazima ujue history ati osiwezi ishi bila wewe. Taishi bila wewe. Because that's the worst thing to your life. Unajua kivu? Like you kewata ni wapati ya story fulani ya ita wabamba. Like one of us, might end up barring three of us. Ndio hivyo? Reality of life. You don't want to talk about it, but that's the reality.
Like the life
of cool. Stakani ku habari but utanisame.
Yeah, but na take that's you know the reality of life. Now I think ukishaanza ku understand vitu kama hizo kutry kudedisha dem ama challenge wanakuacha. Because wasee tusibonga ni kama dem adedisha watu. Madem dedisha watu. Yu jinga ya ati mtu anataka kukuacha, kwani wewe ni nani? Ama demu unapata demu na dedi sharaya juu ulicheat. Kwani nyese yako iko na nini?
You guys unajani vile wajazoea ma heartbreak. Inafaa bonge na raya kasi
experience
jo. Heartbreaks nyingine serious zile mako umepata damn na raya jo. Raya iko blessed vile inafaa jo. Mako unamulizo unakunyanga soda gani? Jo, unaona hapa ni kijam. It is over. Kama ya shadows naeza.
I think you nini, I think kitu tushai semaga. Reality ya life ni kuna raya out here richer than you with a bigger dick than you. Yani raeli bless you yani mpaka hata iki ikiamka asubuhi kwa tuyo I'm blessed. Ona mkaga palu kwa like is this a blessing really? Yeah, so lazima ujua ukisha jo hizo realities.
Si unajua likuwa tunajienje kitambo si wajua kumangana umejua jo huku inje jo huku ni kubaya
kudosi ni kubaya.
Unapatanga maybe childhood yao hakufanya zile vitu si tulifanya. So sahi wako na do, wako na every resource. Unajua sisi kwa mnangangana. Sahi wao ngangani, wao wanapiga tu wewe kuja. Tuende Mombasa for the night. Amejipanga na yeye vibaya.
Mimi yako na pepeto
hapo. Wewe ya cost you guy inakoga chungu jo. Sili kwa mbile dude yangu ili.
Ile ndaka kulia kwa gate.
Ile na kulia kwa gate. Members only. Members only. Members only. Yude mako huko nyo. Uchi na mambi yako wezi ingi mla kadi. Sipo nifungulia mlangu.
Sasa ni members only. Na huko hivyo. Member ndio anapewa.
Kwa disi. Kuna besti yangu.
Watu wanajionea.
Demi yake alipatia demi yake kamkoda. And nini job trip. Cost you guy. Shidema amemrudishia kamenje. Alafu wakua IT literate. Hii dude pia kaende kapiga picha. Zaki, some whatever place alikuwa meishia. Sijui hapa, sijui kama ni Urupa. So akienda kusave jo.
Anashindua iko nene.
This is not me. Yeah, no, I'm new day. Like, ini mi si mkunjangi design. Dema likuwa na raya ingi. Saya likuwa naenda tu next. Nako kwa saiba ni inamulipisha 20%.
Na uwezi ya cha kamera. Lazima ulipia ja. A heartbreak.
Inakuwa ngani serious. Kuna raya yangu baka.
Ike ni saiba atari.
Aliona gani ni. Aliona gani ni. Aliona gani notes za demi yake yuka. Raya beshti yangu oruma. Watu wanamvutia. Umeamua kulik picha za manzi yako. Nasema picha gani jo. Kumbe notes jo. Kumbe demi alikuwa anacheza na raya ingine.
Nikajanga
kaika. Nasha tumia baka yu raya notes. Yu raya ingine. Na yu raya kazi release. Kama yu raya bali nakatia ode. Raya metulia. Mini kuna mtu wa nguvu.
Unazipata. Unazipata. Yuka
yu raya karibu ilie jo. Alikuwa anazicheki jo. Yuraza sama beshte wata wanaziona. Umbe. Ey mali na honga sawa buna.
Raya zina.
Mane miuka ya wakona madharao. Jo unu nanutuza mtu wako jo. Online.
But more than that, I think reason tunapatia na hizi story ni kwambia setu zoea vitu kama heartbreak.
Heartbreaks ni kawaida. Especially kama umefika age ile ushapita. Because I think ile area waga noma waga ni hapo ma 18,
19, 20, 21. Mazapo
ni mtu feel ni kaa.
World inaisha.
Wezi ishi bila
huu. World inaisha.
Hata kubudishi mazae na kuwa gangumu. Nenu kishafika hii ya...
Na kishafika matati huko. Mazoea tu. Kwa kuna raya ingine tu itakami kona do. Iko sawa. Iko nezo matrip. Unamuachia tu kirosa.
Unamuachia
tu. Unamuachia tu. Unamuachia tu. Unamuachia tu. Kama ni hivyo. Wee chukua tu huyo mtu. Ntafute mwingine.
Tafute mwingine.
Kuna mwingine pia. Mwingine
unamuachia tu live. Ukipata mdo kupeleka Mombasa. Mi sita kuzuhi. Sioni nikikupeleka huko. Unamuachia tu kiraya.
You wear your heart on your sleeve. Unafungwa tu roho mapema.
Ndio unajua kuna raya you guy zinakuja kazi umepatia demo hata ni flight. Na date ya kwanza
jo. Na hizo ndio vitu nimekuwa nikiona siku hizi online. Tukaweza nilipia flight tunafanya naye ni tukaizo.
Ziko
mimi. Yaani nilichekea kuna dem flani. She's an actress but the acting was not that good kwa hiyo. Sitamtaja but alikuwa hapo like this guy tried to buy me a Vitz. Do you want Vitz? Because
you
expect. Kashafta 1 point. Kashafta meter.
Mbona anaringa you gain and
kaza. So alikuwa anaongea hapo, afu nashindwa. Hizi ni raha gani siku out years kibaya madem. Unajua ngono kifani ni. Dem enjoying, madem enjoying ngono. Unajua? So sikulipii kitu si wote tunaenjoy. Na kulipia kwa nini? Sisi nikitia tupo langu ndani ya tukula kusudi furahi. Hakuna kitu na nini. So nashindwa na hii ujinga. So kuna mafalaka hizo. Zile zinaharibu the pussy stock market kabisa. Zina iharibu.
Cause me wako wengi ugaonaje dudes kama sisi tuko single na tunajionea. Eh.
Unajua sisi tunatendewa kibrania.
Kuna tendewa mbaya kibrania.
Kwa against mseku kumbaya dem whatever balaka wa flights nini, but hiyo isikwete ndio reason ndio uweze kui. Kaa hiyo ndio reason, then you are loser.
Yeah.
Me ile design tu wenyewe ume like them, maybe unataka kumtreat.
Hiyo ni sawa.
Hiyo ni sawa. But ka condition ni lazima ni
kwa. Kuna raia zinakuwa gaivu.
Kuna hizo raia nataka nimpeleke Mombasa. Umeshindwa kumuongelesha buda. Kiswahili ilipotea. Muongeleshe tu vizuri. Hata kuna wengine hata utamwambia maneno mbili. Maybe pia yeye amekulai.
Pia anakudai.
Pia yeye anakudai.
Unanyana kati ya raia pia siku
hizi. Yeah, siku hizo nakatia.
Wako wengi wala nakatia.
But kienda TikTok ukio account. Yaani kama saizi bado ningekuwa 18 niende TikTok naweza kuwa depressed yani.
Yeah,
wana zile vitu mademu wanataka before. Alafu ni hiyo age ya hiyo time.
Yeah, siku hizi waraya pati nyese kakita.
Siku hizi kwanza ile kitu yenye nasumbua you guy ni phone. Mkianza tu conversation. Hey. Niko na tao 7 nataka simu ya 30K. Hey. Niongeze 23 unaongi madam.
Tunamtolea zile za Missy Jordan.
You guys what are you doing? You're not a phone.
I don't do three like.
You guys what are you doing? Asiye ni phone ya Beraisi. Phone ya Karaya kuanzia 30k 40k.
Sasa inasemekana nini? Na ni worldwide. Maboy wengi wako under 30 wapati ngona vile kwa tuko tunaiget. So inabidi jo uende tu utafute ka kienyeji, ukaoshe, ukatandike, alafu ujue kakishatanuka katakuwa.
You guy kwanza hako ukishakatandika.
At least kwa umepata kitu jo. So unakaosha tu vizuri, unaka feature from. Then eventually like katakuwa like, "Hi guys." It's over. Man. It's over.
Like kwa uzuri ya mtandao you guy. Sikuizi unaweza pata ka kienyeji kia ukiwa Nairobi.
Yeah.
Ju TikTok kawaambia, niko Naro, kunaambia, "Oh, Naro." Unajua hakuna ndege za kutoka Naro. Tunajichuza. Flight kutoka Narok ni ngapi? George. Kama hakuna ndege kutoka Narok tu bado. Nilikuwa nataka ni
panda zile ndio nini? Tule tu tusako.
Zile za maimahi.
Zile za maimahi hiyo jamaa.
Tunakuja. Tuko tu alafu kuna tukienje GP huko Maocha siku hizi tunajua kuji. Kujitengeza.
Pia nini?
Siku hizi wanajua.
Internet
inasaidia.
Wamemezia filters. Juu kuna raya moja bado aliangukia Kenya kamejia ka filters. Sika kienyeji. Bila likacheki jo kwanza alishtu.
Oh.
Picha zake zote zilikuwa ni filter jo. Ni light skin. Ni light skin yani. Hii raya jo inaona imeangukia ni mcheki you guy.
Kaluka dark skin fulani.
Kaluka dark skin fulani. Nasika dark skin at TV. Ni ka dark skin ka keraya. Kana wazile pumps za kupaka mafuta you guy.
Oh.
Kaluka mekita java jo.
Kuzio ni kitu modele na juaga like inaitwa nini kuna kuzi story nimesikia mademo wa Kenya wakisema juu yake juu colorism eh? Kuna raya bado utaka madem light skin najua ziko sangi lakini kuna sisi out here wale hatujali the skin tone as long as the JJ is darkish you got to go iko nena na check it so because you just understand this story
hiyo raya ilikuwa nataka hiyo ngozi alikuwa nataka light skin
akasema huyo ali deserve kila alipata
huyo anamdanganya
ali deserve ukianza kujudge dem to your skin tone kwenda huko
yeye alikuwa anajua dem ni light skin because picha zake zote zilikuwa ziko na filter.
So ilikuwa nini? So hii raya inaitwa Kelvin Kangetha. Kuna watu wanaitanga Kelvin, mimi naita Kevin. Mimi kile nakutakia tu ni uende udenywe rasa huko. Ulifanya kitu ya kipumbavu.
Kwenda kabisa.
Demo alikuwa Mkenya jo. Alikuwa Mkenya jo. So tukirudi kwa stories za Kenya jo. Hii ndio story jo imenishtua kabisa jo. The first case of monkeypox imepatikana hapa Kenya jo. So monkey pox ni kama inaitwa gwani ni chicken pox on steroids.
Mm.
Yeah. Kama chicken pox imegone some monkey
shit. Monkey shit.
Yeah, John. Yeah.
Na si ile.
So unatoa ma pimples
ba. Eh, ma pimples zinatokea. Alafu ni infectious, design ya ni contagious kabisa. Design ira ya kikaa chini na wewe, alafu ikugote.
Unapata
contact your skin.
Alafu apart from that pia ni airborne, si ndio? Ira hiki kohoa pia. Kuzinika ina infect the whole system, John.
Ndio lakini kuna kohoa.
Iko na vaccine. Lakini mimi sitaki vaccine. Mimi nishachukua vaccine ya nini? Cho corona. Just take vaccine nyingine. Mko mkaga tu. Kwanza nichukue vaccine ya corona ndio naweza kumwa na mgongo. Sitaki stories za vaccine nyingine.
Au mimi vaccine haja sikuchukua.
Ya corona. Wewe nazaka
kuchukua. Mimi nilimaliza.
Nilimulika.
Zizi.
Nilichukua. Nilichukua.
Zizi. Si wewe peke yako, ni watu wengi sana sio kuchukua.
Mimi nilimalizwa na ile ya mapua. Hapo ndo nilisema ndugu,
hiyo ni test.
Eh, si hiyo test ndio ilikuwa inafanywa. Eh, wakasema nini? Mimi sina COVID.
Kama ndio
hiyo. Mimi hiyo testing yaweza cause mimi lazima ningepuke. Unless sijadishi. Eh, gag reflex yangu.
Eh, walikuwa wanaingiza hiyo pamba kwa mapua, wanasema wanataka ile.
Hiyo kile kwa na make sense cause unaniambia niosha mikono. Alafu unaniambia ni utafute hiyo kitu lazima ukuje mpaka huko ndani. Like what the hell? Kama inaweza ipata through cause mimi nilikuwa stressed hiyo time tu. Nilikuwa stressed mimi nishaipanga na story like the worst thing ile nishaifanya don hiyo time nakumbuka. Vile COVID ilianza, kuna siku jo sister in law jo asha dunga jo iko zile jo si nipiti yuko tuko za zijo. Kila mtu jilinde. So, unakatino achikili kwa bullshit. Walifanya tukua ogopa. Tukachukua ma vaccine atujui ziko zinaanzia hapi. Kuna mpaka raya siku hizi jo vaccine. Kuna raya tu utambia tu ina dead. Nijue? Yeah.
Mesiki watu wengi wakisema zina effect jo.
Kuna kama mta, there are 3 cases of death. Wasee, young people wame doze
na kwa mka, sindo?
Yes, alapata hizi ma brain aneurysm. Unapata, zimekuwa, hizo kese zimekuwa.
Tato, nyu mnafaa kuwa proud, nyu mnafaa kumtambia, sina vaccine.
Kuna msee, hata mali naishi, caretaker flani, ameenda brains, au ameenda hizo ma, hizo naitwa MRI. Juu macho yake moja, hivyo acha kufanya. Kaenda usia wapata sijui kuna nini damu kwa brain.
Sana sana hizi vitu za pressure among nini young people zimeongezeka. Like kitambo ningeita conspiracy theory. Pasa hii nime drop the conspiracy.
Yeah, hiyo vaccine haiko
kutu. Ay, kuna msa nitumia hizo vitu naona. Lafu jana nikiwa kwa internet, walikuwa nasema, they told us ati in the next 3 years, all of us si vaccinated. We won't be here. Alafu kachi
yao. Wache ki, alafu. 2019? Kuz, mi no just kwa na plan kuchukua shit.
Mi nita kuwa
honest. Kuzi kwa nita kuichukua. Mi mtu alifanya nikaichukua ni wife. Kuzi wife atika likuwa nafaa kutravel, sijui ya ende wapi. So vile alichukua, alafu na jochukua na mtu oi, saka niambia, oh, just take it because of the kid, let's protect the kid. So I was like, ah, shit, wacha niende. Nikachukua shit. But I was not planning to take it.
Kuzi,
nikuwa najua, zii zote mbili. Kwa nikuwa najua hii shit, first of all, immune system yetu ni better than wale wasi. Kwa wale wasi, yo obesity ni mbaya sana.
Ina,
iku ina, alafu diet yao, vitu akuli, vitu organic, nini. So, ilikuwa more bound kuwa affect kutushinda. Mini kachukua, ile raya yetu ituwa garichi, haiku chukua. Alafu kusike reason ya richi waga simple, yo teach yoga. So alikuwa anafikiria kichukua hii kitu alafu ifanye akai a few days in bed he won't work. Kwa sababu kuna hiyo Moderna iko inakutandika
na kombe.
That's why you didn't take it. I took that shit. So anataka kuniambia nichukue ya monkeypox. Yo mimi sitaki ya monkeypox.
Kuna vitu unazazuia bila hiyo vaccine.
Zito, ukipata na raya iko na hii shit. Alafu hata ukishatibiwa kuna kitu yeye anakuwa anasema unaambia lazima
kwa symptoms. Kwa sema first of all nini? It can be spread through touch, kissing, or sex. So you single dudes. Alafu, nini, wear well-fitting mask around other people. Using kama uko nayo. And then stay at home until all scabs fall off and a new layer of skin forms. So at some point,
sorry kutulia.
Na place unaanza kushed.
Kaka nyoka.
Aya ya.
Unakuwa na ngozi mpya.
Hiyo ni serious man. Hiyo ni serious.
Alafu unajua sasa if it spread through sex you can. Alafu unajua kama uko ina relationship alafu pate monkeypox unajua unaishuku ilikuwa in contact gani alikuwa tayari ama alisalimiwa tuko na monkeypox na stress
alafu pia unajua vina affect skin pia uwezi nyonga
manki.
So inakuwa like, yeah, juu umetandikwa nini. So, hey, monkeypox iko Kenya. Alafu najua, vituka hizi kile unikatsiaga ni na third world countries ni. Ile trace, kutrace, hizi raya. Kuna ira ya nasemekana, di inaitongwa ni patient zero. Inakuwa ni patient zero, sindio? Ila raya ya kwanza itongwa zero. Ira ya ilikuwa ina travel ati from Uganda to Rwanda, but via Kenya.
Why?
Niko like, why? Buda, juu kuna places, Uganda na niwizi na shikana border. Uona kujaje na hiu jinga. Lasa saa, ime affect wa Kenya wangapi? Walo wame travel wakakuja. Because of course, utajua, utapata na ira ya.
Yeah, mesasa limiana na wase kibao huko.
Alikuwa... Iyo area ni wapi? Na huko western ama
Kisii? I think maybe ni kwa western, I think. Wacha tuwane
juu. Juhizo maeria za wacha unajua watu. Unajua watu wakua salimiana, salimiana.
Zii, usiki juu ira ya juu. Unajua place imepatikana? Igwe na travel hivyo, but ira ya mpatikana Taita Taveta juu. So try kuimagine the amount of damage. Kusika siko wrong, si Taita Taveta kwa coastal areas. Kenya, Uganda siko wapi. Si lazima iku ilipitia Busia ikikwami hivi. So yonji imepita mpaka na hii.
Ya, imepita mpaka na hii.
Ah, hii raya juu.
Alipita hivi ya kienda hivyo mpaka Taita. Hiyo ni serious you guys. Hei, dia mtaita akinigotea juu you guys na ondokea hiyo story.
Njari ukibonga hivyo inakuta.
Sikira, ha? Inatoa za obvious ati dia mtaita aki. Utaamka raga kwa umefurahi mbaya.
Wewe vile ushaniambia ugonjwa ni noma monkeypox.
Acha tuone mali
tutafikishia.
Afituka hizo ushtua jo. Usha notice jo every time unafikiria Ruto amekustress enough jo. Nature iko zia mbia.
Serious.
Kuna some nature shit.
Serious. Ni kama kuna time ya Obama wali nini. Ingine ilikamigi Kenya. Inaitwa bad flu you guys. Hei guy ilikuwa meniingiza baridi juu kwa raya kulorenge kwa street. Yazi kwa zinaniambia weka umekule hizo mkuza kuku. Weka ukijua bad flu joo. Watu walituingiza baridi. Our mother wote walifunga job. Yo time ya bad flu.
So, but tukibonga jia vitu zina happen kwa hii dunia zile hazini bambi ni. Wacha to go back to the Olympics. Kuna kwa gana ingoma moja ilikuwa ni ingoma ya Morgan Heritage, where is the black man's paradise. Kitu nikatia ni we live in a white man's world, and since we live in a white man's world kuna bullshit mobs ilo happen juu wazungu wamekubali. So mnajua kulikuwa na hii headline jo, boxers previously barred from women's events will fight in Paris Olympics. So kuna Algeria's Imane Khelif and Taiwan's Lin Yuting were disqualified from last year's Women World Boxing after failing gender eligibility tests. So these are dudes pretending to be women. Saizi na fight Olympics. Of course, here raya naitua Imane Khelif ilishinda. Chapa joka dem flani joka naitua Kelly Ann Harrington, joka white girl, joka litandikwa joka. Because this is a dude. Alafu, hii kitu misijali. Wacha itua discrimination, but inafakwa very simple. Wewe umetoka Kenya jo. Umevaa gloves zako. What's your name? Wewe ni jina ya dem. Kuna sikira haya ilikuwa na deki. Kataa. Make sure ume make headline. Ingia mpaka kwa ring. Alafu kabla fight ianze, natoa gloves zako unaziweka chini. These dudes are transgender. Wacha tuanzishe a whole transgender
that's not
department. Unajua two dudes with vajayjays kazi sha transition. Saizi unapata kata raya badi kuna deki. Juu inajita dem. Imetokea pale na kutwanga.
Waone wale hishi.
Yeah.
Raya tu hiyo.
Raya na kutandika mbaya.
I identify as.
Ina identify as.
So zaya mbara, check your story ya bus. Ati ama bus, but I identify as a train.
Yeah. Niyo ujinga.
Niyo upuuzi.
Kwa hivyo taja tu, siyati yako na mbili kiraya.
Zii ni...
No, zii ni ile wanachukua gathos ni hormones, whatever. So anamea boobs, anaanza kuget features.
Lakini bado wako nanalenga.
Lakini bado wako nanalenga.
Huyo ni chali.
Kuna dema chaifanya hivyo, nishai cheki clip. Ni dude. Enyali alisaina for rugby team.
Yeah.
Of course, sini the white man world as mwame kubali. Yuga alisipia demu ingine yuga. Yuga alisipia.
sinakwambia
lunatandikwaunge mabega unajua madem ndo ataumia kwa hiyo story.
Sinakwambia so hii kitu the rest of the world has to stop it. Tunajua vizuri kabisa kwa sababu jinga imefika mpaka Algeria jo. Hiki ni kifala kilichapa udem ni Imane Khalifa na Algeria jo. For the first time niko is Sharia law. Like this is like hii nini jo? Like any dude in a fight them.
Yeah.
Unacheki like unajua it takes sisi wale non boxers.
Yeah. Yeah.
Unacheki? Sisi wale tujai fight kama dude. Sisi ndio inafaa kwa like ah ni aje mwaf ah poa jo.
Yeah.
Eh kuna vile kuna ude alikuwa anafaa ku fight Clarissa Shields ame pull out jo. So si kuja pigane na Clarissa. Jo koleko. Kabla ni pigane na Clarissa jo acha ni cheki. Unana na cheki ni kwa like buda jo skuji jo. Ama dudes kama hii. Hii wana identify like, kama dem. Hawa wawili wote enda wa fight nani? Wa fight MMA. Zi wapigane MMA. Ule man aitwa nani? Ule dem kwa naambia jo. Amanda Nunes. Waende na Amanda. Yuko Amanda atachapa ila haya. Itaenda kutafuta deki the next day. Yende MMA waachane na boxing. Unajua boxing ina kama na rules mingi. Pale ni
nikushikana
na Amanda atakupiga
wale wasiokuwa na that level of testosterone.
Yeah, yeah. Measure the same way boxers are measured in height flani
in heavy yeah, in light in, yeah.
So yeah. Wa get to as wote wale wanataka ku transition wapimwe weight
watengenezewe wao.
Yeah,
we looking level for a match for you. Like hold on.
Yeah.
Bora square transgender na transgender tukera.
Si hiyo ndo tunataka cho. Yeah. Like dudes mbili hakuna mtu anai watch.
Unajua raya kali anaweza piga dema
mume. Au pia kuna mtu anai watch. Unajua kila source how gina sports. Sports ulipa jua watu wana watch. Shaji kigiujinga at oh we want women to be paid as much as men. In sports it always happen to games ama dem as watch we kama za men.
Yeah.
The same way kile mtu tamanga last time you joined nilete aga shida jo. Zagula ni best yako jo. Unche kila leni kujia jo. Anyiko owoko jo. Vile nilisema the same way hawezi ingia porn. Kusema I want to be paid like a woman. Dama kwenda huko. So porn madem di olivwa. Naso ame kama waka accept. Like the highest paid porn actors ni madem. Sindio? The same way the highest paid athletes ni machali. Israel as a transgender zitakuwa the lowest paid. Itakuwa guaranteed zitakuwa.
Na una limu wana upatili.
Not a limu. But sasa hizi zinafaa kupigana na Amanda Nunes jo. Kama we ni dem, pigana na Amanda. So chiki vile squeezy.
Actually, I don't even know why wana kubalisha. Because unajua like Semenya. Semenya unajua vile.
Hey, walimkazia. Na ni dem. Unajua Semenya ni dem. Ni vile tu.
Ni dem. Ni vile.
Ako na high testosterone. Kwa blood yake kuna high testosterone.
Anaweza kuvaa mbaya.
Eh, ako analenga.
Alafu
tu. Ako analenga tu. Mpaka nini? Kwanza ni Europe. Europe. Eh, wali nini walisema like. Ilikuwa ni London Olympics, yes. Ndio walipatia hard time. Alisema yeye ni aje. Mpaka wakaanza kuintroduce. Ah, hiyo ndio time walianza kuintroduce rules za level of testosterone. Kama una try to fit into any sport. So mimi nashindwa for even dudes because kuna dudes iko kona lot of testosterone.
Are they
allowed to compete with?
Buda jo.
Naza jipata maze siku ulikunywa nini asubuhi maze. Estrogen
ukuna. Unawambia like.
Mwabu nasamanga like our nutrition diet makers.
Yeah.
Big eh. Kunaweza enda nini jo. Unaweza enda some sports. Ama ni wrestling, unajua kuna ile wrestling. Napata ile raya unapigana nayo pia.
Si the same thing nawaambia saa hizi. Sisi ni maboy, si ndio? But okay, kuna udem, ni dem flani jo American jo. Tuwa Clarissa Shields. Boxing. Sisi atuambia uingie na yeye, ukiingia wewe ni mjinga jo, ni horse street. Ni horse street. Like udem atakupiga. Unacheki? Na dem kama huyu, udem kuna time ame challenge male boxers, yes? Dem kama huyu sasa ndio tunafaa kumtest na ifala. Ifala inajifanyisha
je. Wacha apigane na hiyo.
Unacheki? Na still itabidi tuangalie kama huyu dem anaweza survive. Kuzungumza pata pia the fact iko na testosterone. But inaenda ku fight, unajua madem wengi wale wana fight Olympic ni ma nini? Ni ma amateurs. Haja turn pro. Eh, kopo kinatandika, kile tandika jo ka dem jo fulani jo.
Lakini hakumuumiza.
Hiyo shit iko na tandika kiasi mwa. Cuz all the other sports
unapata ni the amateurs are the ones who are eligible which is Olympics.
Yeah.
Except basketball.
Yeah, yeah. Mm. Basketball sana ni raya za NBA zinakuja. Zinaishindaga every year.
Si nani hata aliko kwa hiyo but kuliko ina nani anaitwa nani alikuwa among the flag bearers wa US.
LeBron
na
LeBron
na ile Coco Gauff. Kaleka
team
ka tennis. Hiyo nacheki. And that's LeBron.
LeBron pia alikuwa ameenda kucheza hiyo Olympics.
Yeah, yuko huko.
Yeah, wako.
What? Na Steph Curry.
Na Steph Curry.
Yule anaitwa Steph Curry. You guys.
Eh, basi Sudan walijaribu jo. Kama walicheza hizo
la. Nikwambia like Steph Curry ni raia itakuwa hapa inapika chai. Uipatie boli chape hivi naendelee kwa kijaka tunaitanga kurudo by the time anaweza kurudo jo ishaingia like ni raya ile ni raya isiyo ya kawa lakini ile ni talent ile like so nini but but nini wali hold it down
ah Sudanese wao jiona kwa bake hai wanasumbuaga huku Kenya mbaya yani wao jua hiyo ni kitu wanajua
wanamezea hiyo talent yao
ilisha 101 100 101
na tunangoja bado
kuna LeBron ilibidi achape zile zake
zake za
alafu kwanza ilipata ka fala fulani ayo US wasiwaga ignorant jo kuna kimse kilikuwa unakaa ulichekio clip ya kipandit fulani cha state
nani Gilbert Arenas I get that
si, kuna apart from Gilbert kuna fala fulani pia hata iko inajua ati Sudan waseni warefu so ilikuwa zile za ati Sudan versus America how tall are they 5'5" buda unajua Sudan
kwani huyu ni mzee wapi
ni ilikuwa fala fulani jo alikuwa anaongea mbaya before zile raya jo Sudan
6'8"
Sudan inakuwa serious mpaka design
your team is 6'8" average same like
Uje notice hata wewe try kumwajinjo usikie demo yako jo cheating on you with a Sudanese. Unajua takuwa worried. Is it proportional? You need to call the first question because hakuna vile raya itakuwa that tall na day kick we size ya kawaida. Usije kuna kwa ngana fulani hapo waga like ni I think ni 7'9". Yeah, zile raya zinasimama na nani?
Na Shaq.
Shaq na kaka mtoto hii. Like Shaq iko. Afu atifala inauliza ati are they? Kuna some ignorant dude.
Hata madem you guy, hata madem. Hapa kile. But kuna hapa kile kuna tudem tumsudi. Tall jo. Ni too tall mbaya. So tunapeleka na tunaweza raya za kwao.
But kuna picha fulani na go around size ukiona it's the funniest picture ever kutoka Olympics. So nini states wako wacheza na Japan I think. Alafu Victor Wembanyama alikuwa na guardio na kama mse fulani ka jump.
Eh ni check.
Zeni 55.
Eh. You right
55 ni tu mtu wa kawaida. But Wembanyama akiwa hapa hivi I think ata nini atashindwa kuingia kwa hiyo mlango vizuri. So ukicheki kimseki na mgani.
Yeah. Yo raya US iliongea mbaya ni Paul Pierce.
Paul Pierce.
Yeah. Iko imeongea mbaya before game. Ati ah says you nini na sijata kama ame eh Sudan to zile raya ni
refu. Huyo mse na si mse amecheza bake anafaa kujua nani alikuwa. Ule mse alikuwa kisumbua kina Jordan alikuwa aitwa nani? Dikembe.
Eh mtombo lakini alikuwa mse wa
not Dikembe. Kulikuwa kuna Sudanese.
Eh kuna Sudanese.
Ule mtoi wake pia sasa Manut. Yeah. Mtoi wake sasa hivi anacheza huko hivyo pia. Na huyo mtoi wake I think ni mrefu kulinda boy wake. Manut ball.
Alafu najua imenikumbusha jo kitu moja John Shailand jo the South Sudanese. Juu kali achaga hii technique jia war. Hizo jo ni mwarudisha jo hapo jo. South Sudanese kwa culture au kulikuwa na kitu inaitwa jelking. Unajua jelking ni nini? Jelking kumka Israeli ni refu. So jelking is a penis stretching exercise that involves gently massaging and moving blood through the tissues to increase the length and the thickness of erections too. Hii ni kwa part of culture ya Sudan. Tutakatura haya tu imechill. You know watch back in jail. Hapo unajua ni kitu na dui kijoki wa mtoo hicho. Unaanza kudukiwa mtoo hicho.
Kama boy.
Kome baeka. Ukiwa raene za ruka hivi mnacheza bake ushindo. What was that? Ko he has three arms. Lego two. Acheza. Hata kaongea.
Ama iko situation kama hiyo Zaka anasema. Ni kana ya kafupi kana fika hapa jo kana ko. Kana ku mark jo.
Na kagonga kika kwa kola.
Na unapaa you guy kana.
make sure Javan goes.
Yeah, Javan. Yeah, the serious.
Intimidator Nick. Yeah. So yeah. So South Sudan, acha tucheki vile nini yao itaenda. Wameendaje so far? Cause I think Jana alikuwa anacheza. You gave me Jana.
Sikuwa nikifollow maze.
Kuna yenye wali win.
Yeah. Cause also na root for them of course. Cause try to imagine hizi raya zinachukua zina own shit. Alafu sisi tumekuja huku.
Na vile wamekuwa
zero resources.
Leo wamekuwa kiongea mbaya. Been watching every,
like, South Sudan.
So US.
So US.
So US wamekuwa kiongea mbaya ya the Olympics team. Wanasema hakuna vile any other yani states wakiingia kila mtu anafaa ku shut the fuck up.
Unajua nao ndio kusema.
Wao ndio kusema.
US wagawana chocha.
Yaani nataka wafinywe.
US wagawana.
Kwa sababu walikuwa wanaongea juu ile kuna team fulani hivi ilikuwa na an embarrassment to them. So after that I think walisema hawataki kulose tena. Kuna team fulani imekuwa wacha ile dream team. Kuna hapo katikati team fulani ilikuwa mpaka na kina Kobe.
Walishinda. Before the dream team.
After dream team.
After dream
team. Yeah, after dream team kuna team
ilikuwa
hii ilienda na kina nani ilikuwa I think Kobe was one of them. Haku nini Olympics I think walichapwa na either not Russia
because those Eastern European guys
one of the Eastern
Ukraine na nini na Russia
wakakuwa embarrassed after that maziwa kaenda
Lithuania iko jio nishaiona.
Electron kwa najua ni Angola, Africa, Angola ndio ilikuwa imeshikilia but sasa hizi South Sudan wanaenda kuwatoa because I think this is their first involvement.
So by the time we saw na watch hiyo game ya South Sudan na US itakuwa ime happen. Hiyo game ina happen like 9 p.m. Paris time. 3 p.m. Eastern onisha 10 p.m. Kenya na
hiyo nataka
ni. So ni 7 hours eh. Yeah, but but of course tuna root for South Sudan.
Yeah. Of course.
Yeah. Wacha washinde you guys. Unajua kana wanukia manze huko kwao. Kana wanukia manze. So wakiweza kushinda hata kama ni kama medali Olympic.
Yeah.
Tutawapatia side. Juu nilikuwa naangalia online kuna kademu kalikuwa kana bonga mbaya. Anasema wa Kenya wa support. Ni sijui nini hatutaki hizo raya. Kuna kademu kalikuwa kana bonga mbaya. I think ni kama Sudanese kako hapa Kenya.
Kitu moja juu ya Kenya ni kikamu tu kusupport foreigners.
We there.
Kata kuna raya ilimtolea si tumeshinda mbio miaka mingi na mjei tu support. Kemboi ya mekua kuruka maji hizo miaka zote.
Kina tunaga hizo juu.
Si usupport.
Kusika saizi unajua nini. South Africa juu kumekuwa na ile fight ya ule dem. Kuna ule dem ana fight ya Miss SA.
Niliona waka kuna raya zinasema ni kama kuna raya zinamtafuta mazinofobia.
Yeah, pale zinofobia waga imeshika
mbaa. Zinataka kumuattack jo. Niliona kuna raya fulani kwa meandika online. Sinuwa dem kuna blood ya Nigeria.
Yeah.
Kuna raya zikuwa zimeandika kuna raya za South Africa. Zimeamua jo kumutafuta.
Yeah, kusisi Miss Kenya.
Miss serious hivo.
Miss Kenya siya tujali.
Hato
kwe foreigner.
We
have bigger issues.
Yeah, tukuna shida zingine mingi.
Yeah, tutapigana na Ruto ama tutapigana na.
Kuna utoya lafu kuna madem do anasukuma hiyo story. I think madem.
Zizi, Musa Maga, kuna kitu moja ile Musa Maga. Ile hate, nikuwa nambia Ian before tu on the show.
Yeah.
Energy is not lost, it's transferred. So, angalia vile the same thing tu mungajua foundational black Americans. Angalia ile hate white people walikuwa nayo. Waka puti hate on black people, sindiwa? So, hii hate, ikisha ingi andani yako, lazima utaitransfer pahali. So, since una feel ni kama una need mlami, so usha push mlami juu, unataka akupende na umpende, inabidu ipush, so unaitransfer to other black people. Same thing na South Africans, wazungu wali hate mob sana. So unachukua the same hate unaitransfer to other Africans. Unacheki. Energy is not lost, it's transferred. So that's why SA ni one of those countries. Like saizi ukiwa offered when ufanye kazi SA lazima ufikirie na ujue that might be the last one za kumada. Unaweza pata ni job azijui. Wewe umeenda SA kuteach Swahili. Ila yeye ajui. Alafu bado imejam na wewe. Like Buddha ni kuja kuteach Swahili.
Hapa relative kwenye wali relocate huko because of the husband. And now nini? The husband is normal.
Aldedisho.
Yeah. Kuambia story ya late last year.
Walimwata kile kwa street zamani.
Yeah. Akiingia kwake walimfuata. So ukifuatilia maybe hata ni story ya alienda job alafu akapo promotion.
Then
wanaona kwere kwere.
Yeah, yeah, hiyo kwere kwere. Hiyo ni jina moja lazima ujue jo kiwa hisi. Ukisikia kwere kwere jua ni kubali.
Ni any, hata ukua kwa any form of, you know, kwa system yote employment. Na kama uko yuko nje nini. Ni place kama uko huko, because you know, lazima utafuta do. Na tukibonga, even there are Kenyans who are in South Africa.
Yeah,
wengi.
Yeah.
So ni ile just, zile zira ya za, if you're doing well, you start reminding them, hey, I'm a rabbit.
Yeah. Hey, utashanga. Utashanga. Zile raya juz kuna chuki ingine cho. Lafu, aiza kwa say, itabili tukati story short, jira ya isi ya kawaida, imekuwa ikicelebrate vile stand-up yake, hey, iko live.
Iko fit, iko live, you guys. Ingeni hapo, iko nini dot live, you guys.
Ndiyo, tumesema at least 500 shillings, kita kuongeza kitu juu. Ah, unzabaki umeongeza. Ndiyo tuanze tuache kupoverty shemira. Ndiyo yuga tuliambua juu. Ya puwa shaming!
Mili kuja kupata nini squeeze. Kuja kupata squeeze maze stories za nini. Unaachana tunazo.
Yeah, wasalu mbiaka show.
Online noja kuna raya.
Only rock with the guys who show you love.
Yeah.
Cause hao ingine wata kufanya usahau. Kuna wasi wana kushow love hapa. Yeah, so hao si ingine
wanaambia. Wasi u project insecurity zao. Kuz hata ime nikumusha. Kuna kitu moja ili happen. Last week on Friday. Me meet mse flani hapo. Mse naituwa Joji. Joji ni mse na waki ya Stanchart. So ila hajue me nichanua juu ya doi. So alikuwa nichanua juu ya kitambo vila soli kuna invest vasi saizi. Vile technology ime change. Na vitu kibaki alifanya.
Yeah.
Zile. Raya za kawaida tujui. Kuzojua dosi ataki tujue. Kuzi tukijua tuta. Wajua mdosi ya kijua ati instead of chukua kalon, unachukua do invest. Raya itaki yo story. Kuzi. So nikam nikachanua wasi. Juni kuzi leza, hey, nilifundishwa hivi, nikafundishwa hivi. Kia juni liona chikira haju yuko kwa comments. Kwa, this is going to kill iko nene. Yes. You are nini, hii ni kiburi. Ni kiburi juu nimekuambia, nimeambia raya like kunde za avoid kubaindai. We invest hii do. After 5 years hii doenza kwa imedouble. Raya kwa hiyo ni kiburi. Kwa like buda
katambo. Hiyo ni raya saa hivu mwaka ya tatu. You can akilipa loan ya gari.
Yeah. Yeah. Oh. Yo nilifikiria. Yeah. Nilifikiria hivu. Nimse, amebaindai.
Saa hiyo, saa hiyo kwa komats. Juu ya ngata miyacha wapi, miyacha mta.
Yeah. 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 Siko nimeangalia hivyo but yes lazima ikuwe ni mse kwa nini
shindwa hizo ma jokes za nini waga serious hizo za gari za loan hizo jokes kuna raya tuchukuliage kimchezo mchezo
wacha na tusibonge juu ya loan uchukua gandae uzito good investment
zi
mimi
maze yani if you can rewind the clock
unajua kwa hiyo raya nini juu yangu pia kwa nini ya loan kera raya equity ni mimi mlikula pesa nikuja nika calculate nikaona ni wizi. Hizo interest mlikuwa mnaniekelea. Yeah. Mnaniekelea my interest.
Yeah, najua gayo shit.
Walikuwa na increase. Eh, zikuwa zinaongezwa jo.
Yeah, ndio najua gayo shit. Hata imenikumbusha kitu fulani hapo. Tulikuwa tunabonga juu ya nini? Hata umefanya nimepoteza my train of
thought.
Yeah, tulikuwa tunabonga juu ya loan ya gari na interest na nini. Ah, but something kwa mind yangu imenipotelea. But yeah, tunaambiwa say like okay, you're out there kone za avoid kubainda zizi nimekumbuka so nimeenda kucheki kwa sana shindo kwa nini nimevaa hivi ilikuwa siku ya mtoi ya nini ya prize giving day na watu pia walikuwa na perform so nishaenda so nikitoka naitisha Uber then kitisha Uber hii fala inachukua inachukua nini phone alafu inaniambia unaenda wapi nikaiambia so ika approximate kaniambia utanipatia 400 kaniambia zi bado uko kwa app. Unajua?
Yeah.
Hii shit ati zi najua gaizi raya. But unajua kuna hiyo jingati ati pesa ni kidogo, haitoshi. Buda ni sisi wote tuna struggle, si wewe peke yako. Unajua kuna hiyo jinga?
Yeah. Ile
ati wewe unafikiria juu unafanya taxi na life yako ni hard. Sisi wengine life yetu si hard.
Si hard, yeah.
Buda jo umetoka kusikira ya kisema vile zahine deki na katata kwa hamka. Hapo natuambia niwe kuenda huko. Nili ametu yo raya life.
Kwa kwa sikuwezi unajua wana kuuliza. Hivu kuonesha pesa ngapi? Kushuluzi hizo raya. Inakuunombi. Hei inanionesha.
Ati hapo zwezi enda na yota
nionesha. Inanionesha 270. Ay, yata kama ni wewe unaweza kubali yonome. Sasa unataka ni kuambia. Mi umeniuliza hili nimeona.
Afu unajua watu
hapana wewe kwa Mkenya mzalendo angalia uchumi ya hichi eh unaona era haya
you guys mimi you guys squeeze na deal na wao waki bonga hivyo nawaambia okay sawa nawaambia tafuta nyingine sawa naenda pale reason for canceling. Mm. Driver was rude.
Okay.
Of course, if kama unatry kuniambia niongeze ama alikata squeeze hata Bolt after nini? Bolt after waingililiwe last season.
Mm-hmm.
Sasa hiyo kuna option. Mm. Driver told me to increase.
Miskuiona jo hicho kishoga jo kiliniambia kili nikatia kabisa cause Buddha niko like hawezi kuwa that entitled cause that's entitlement unajua ile kuingia kwa hizo app ni hard unajua kinamoja watu wajuagi kuingia kwa wewe saizi chukua ndayo utrai kuingiza
Bolt
so wewe kama hii doi kutoshi and usimame kwa kona hakuna mtu amekukataza sasa kaja sikuja kuleta nduzi zinge tao wewe usimame
kale kataa
weka kale ka yellow
yeah na ungoje
ask for transport
hiyo time ndio utajua cause hii doi ya Uber kila saa juagi ni ukienda hiyo una drop mse unachukua mwingine kitambo taxi ilikuwa inakuchukua inakupeleka kare ninarudi kwa empty
ikiwa empty
that's why do ilikuwa mob so technology kakam ndio ifanye alafu tukatai una go through it mimi ongezaga hizi raya time iko na do naongezaga but ukitaka nikuongeze
niambie usije watu jinga mpaka uone let me just acha
nikuone mimi siko najua driver has need to increase you can't just need jo.
If it's not Bolt, it's another one. But nisha itumia. Kama si Bolt ni
Uber. Faras. So wali kwa wana plan for me last week. Faras metumia wansi.
Yeah, yeah. But hey, inabitu tuwara kishesho juu ira. You guys tunakublame bado. Iko nini.live. Raptor the Scientist, Rowan and Cat 3. Raya ime kuja late. Tumeara kishesho. Of course imekuwa hiyo tunanidi kudumua shit hivi.
Eh mzee, sasa kidogo usijipoteze hiyo
mzee. Ah kwanza next week niko free, niko free.
Kwa refu vizuri hiyo. So yeah. Yeah, kama kawaida bila kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, kimalizia 337 kusema eko nene.
Eko nene.